If you say any pen in and as I do me, I don't want to send them in me, no yet, yes, here, na a year, I sit down any dema with Yankupon. Then a dabia, a fair few years, so yet, here, your sofa, and penning for any your hem for any woman, Umuji, and answers and Anna Pay, yeah, for Babu, I was my dear, so I didn't hear if I am one of them at the Ebrem. Say, on Yamia, do me, oh, yeah, dear, now, so, oh, yeah. And you know, and Pastor Kessler, I would enjoy him, Mekonoho, now announcement will be a for the Abrey. And you know, Sanya Foreign Subinim, I can also any fee now for this year, for so dear any so. And you see, I'm right at TRC, the moment they see a position, them with the engineer, I was so. If you say a whole and enter to go into me and say, and then to me, go studio one be Sam Rayara. And no. Okay. Me go studio one be now, Pastor. I introduce you. Ne Honda Fee. Yeah, yeah. Ne SSA Divano, Eddie Abremo. And then to me, go studio one be. Pastor, good morning.
Good morning.
Eradiadum
bibi aye boko namusoe yo yo yedanya miase inimse anya boko saba enam Kristo nti bibi aye boko wonenim adofo me mamuni nachi ewo Yesu dimu yeda eradiase sa no pai wa maya kwenya yetimi asore ajira na monsu bimu na asem kakra ewo ho yenua ewofa yasori penyi Elder Akoto of Church Rock of Rock in Rock Chapel International. Yeah, I was saying edi Jumedio Bible Hour. Yenua yantiasempa amfana busuemu nano ebnada ena oshiri nohukani me kura me beto na hana ye me ngonwa but jidie wa uradi mu nti na mayeshe ye hoden ebra imu odimpo no keni ya ya ne yire e hodo do ne kakra ma ye de no ko kole boya re sabia na ebra dano na osan ko no bofo enchen enti sa awiro husemi ena medie maya tifu nyina ena anopei nyame ya adomwa September day to suduno
ya 10 September
ena yebe pano yebe peno kurabia yeah. Na yejano kwa inkura ewo akra La Paz ya Assemblies of God Liberty Center ya ewo La Paz ho ena yebe ne ufu som na yakuja na kwa inkura nti adofo amowo Ghana ene yinuano mo amo bifri ha akọ Ghana ebrea etise mu no momo modin se mo bitimi akọ Assemblies of God Liberty Center na makuja yinua bema akoto aya biro husam brother. Na ndiye kanyina ni se obachichire woni wabusu ya nyina wire.
Amen.
Ye wawradi ni msadi ya siti na siti. Ya ye ba. Unyamine diye mba. Na ye mre nsuso ya ye debani ye nim ano. Onwa wa diye mba ne mre pemu wa sanfre ye nkoni nchain. Na saini daso we ini ye wo. Se se ye brinyi na atutwa wa asiti na imua ye wobi ya pa ye beko eni ye mbofo eni ya jengwa Yesu Kristo nchain eni ntino abusia eni roka safo ye nyina ye nche ya hondeni ebra etise imu unyami nkuramu na ebra ye wo isumu imu unyami mfaye mpie haimu na yesu ye breswa yetime akoto ya jengwa sa na mijina sa fidi yesu ma abusia ya ye sister sara abusia nyina soso shading ene yako ti onyame enche chire munye na amobire adofo asamoa abaye nchen ene se osonfo ya ye elder akoto of church the Rock Chapel International. The Rock Chapel International. Nano ebnade ya washire nuhukani ewa Ghana kolebu ayarisabia. Nyameye ya dumua September busumeno ya busumia woye ni mwede tosudu ena yebepeno kurabia na fei ya jano kwa inkura ewa Liberty Assemblies of God. Ya ewo La Paz ewo inkrain ene nti adofo enshenu sona ubibiara wo Ghana ebra etisa na obekwa Ghana no onshenu susa obekwa kuta yinuya akuto echi amano esie neyere ewo asumjuye mu
ok nti emise ayiba kwa
Chrome had
my telephone number now is 06-147-28-170. Mrs. Ubiyo, 06-147-28-170. And yeah, like, you know, say, Nifreno, Ebeha, Ubiti, me, on WhatsApp.
WhatsApp, dear, easy. Yes. Yes. Yenu ya kuto ayadie pa wachire ye nsedie jidie esitie. Jidie wo euradimu esitie. Ye mubibri wo wa ye wofa ye nana kurewa ye betine fiasore kura ye nko. ye pese ye tene fie ma ye besira ye but ye nu ya koto nhwe soyi na wo se ye nyina yesu ya in fact anopai otia na mo aba studio ya obedi juma ashe nyame ni munyam na wasom ye nyina eye ade a eye ahodwiri ene ahomeka entino nyame nhira menia nyame nhira o ebreti seimu na won shawodin na oma we need a so we ready munu enye din aha if he say gidi fo ye ye need a so no no yeah ye need a so no no dakro ye nyina ye beko dakro ye nyina ye beko na ye beko akopie di odi emba ye nanim aha na bible si ye nyina ye bebu ye ho atain e mako mako said ye ye juma isitie yeah enti e wo e ya dia a canipa.
Yeah.
I'm sir, now chimu, sir, now chi chairman, union be bring so so crafty free move crude. Ya, met me, me person, me genefi de so, a day yako and a shedding, and my busian in a dear ahomete.
Yeah,
you susano knew who intend them, sir, but he say, and I'm sir, a bantentem. Yeah, and I'm sir. Yesu so anan e bia na menyen bibiri basi se no abebenyen bibiri eninti min crunch asem ne se moma ye nyina ye nche ye hoden na ye ni da so ni abamu ya ba ye wo wuradi mu no emu amu ne mom ye be sori ye jina na mo so na ache ye din ne ya ye nam asum wuradi e wo mudie mu
amen. Mr. Tenya Okan, a idea na then a trans year bomb and near and me two by a carnation.
Yeah, but yeah, and you
say, but oh, now who could do before?
Yeah.
And the Ben Amia said, Mr. Was I did as I said, yes, who apply.
Exactly.
Who applied the word, you know, Tenya Bia. Who went to Minya Monshi, which I mean, I mean,
would you mean, I mean? Nyame achechere wure na yepa tete nyame ase ewo densha wodi ase wo breti ayi mu ya
amen
kwa koso ase wodi ni mo frani nyina
amen
ya
ya ndene na anabe ye bebo mpa ye na ni a ho ho na odi amba eji yo
and of ye betu aso na yetie wo nyame asem Nyamia Samani and I say Kanya near Kwanso Hain said ye the Bia Mekano. Na a drew bread to say ya o Nyamia Sam and ye the chichere ye bread. Ye kasi ye betana sine ya bine na ye suma. Ain't to me mwaye, ain't to me my koye nim a wo ya namun tumu. If he say a wo a ye nipa is part of our lives. Yeah, a one dear. And into no a yedenya a bebum a wo ya brabumu and then ento wa ochana a betimi abeto. Bra itre mua na me waha beye na ochi bebusumini bebusumini. Mene mu kasafa a jumua a yitoye
David
a toye ye ka efa yem shafu. Ya ye wo dwan hwefo e ho asem na ye hunu firi enyom adionomiensa enyom adionomiensa eno ena ye de tu ye hofo na otwe bebu sumi miensa sorry bebu sumi emuni ya ishiaye ene me pese me nemo toa so na ye di nkomofa ye hwefo yi e ho ene nti ye mompa ye na ye nda unyamiasi. Wo anopa efe, anopa enkwa wumu, eniji wumu, ya wadi ya maye. Ye nda radiasi. Eradi yeshira we nano peyi. Wo waduma ensanda wadi dumu yeyi. Eradi, ya wadumu enene ya sori ya jina ya namonso. Ya wadumu ni ya kika ya hon. Ya wadumu ena yitumi yedia ya yeyi na and in TSA Nasia in Nicambia and counting.
Amen.
Obwa for Wuni or Richard for Ebraya, sorry, a radia, how any a mania and a dawn name. Be brain a titty, be brain a ha ha, be brain a fa yum, be brain a for sum, be bomb pie, said Radio, be my uncle high, a shrew muscle. The one man many GFA who dear any a hunter. Ebra, Radi, Menewoma, Ebidin Kumwe, Mesra Dom de Mau Bibiara, Be Adjinemo Bientiasieni, O be a winny any da so, man any da so, Ewa Christo Yesumo. Meda was say, Ewa Minia Kotoho, Ebra to say, Dinsha, and a Mister Mano. Yenia no more if you want, Adolfo, Ewa Crodiemu, Yenam for nom, Yenia no, me bomb pie at the Mabusianina. Mr. Radi said, "Obe show money na ma no a show one thing. We are moving in that so Ewo Jesus Christo mo. In that was it. Ewo Jesus demo. Amen.
Amen.
Ano pa imi tuaso na meni moche asemwa me shasiye baye busumini. Enyum adiuno miensa. David kansa Yehova. Ene nefefo." Na fi ehiana wono no mana da ra from edidibia wode no konsua ehojo ho ojojo no kra na wode no fa kwantene eso. This is a wonderful psalm. Aye ejumwa David enam ne su ehunu ena wotoye enye obi na chere no
yeah
onam ne su ehunu a toy and a ne, yes, so ye can kind. You who say ye can send be brave a far or her for a home, ya away, young her for a home. Na, young her for ye, ye who say, and ye may be brave nor ye money giant. Ye may be brave nor ye money giant. Na, in ya in a brabum, a young for ne dee. Wanim wadi wamu eko bebia eko juo bebia wamu binye biyane pa bebia wamu ebeji wama home bebia wamu beje juu wamu kla na yekain etu waso na yediko nchiche mu enayi wa okase mbi uochia na uochia kain verse 4 mamu.
I say, sir, empo menam uwo sum suma kabi bom po a mean slow body be. If we say, one me and I a waba and a wokoma and a chichi me
right. Verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff. They comfort me. Ojanjafono ofeni nyain odi wonko bia obenya nsuo ano odi wonko bia obenya aduane adi odi wonko bia obeda age wonhome na enye honko ano odi omofa edrum mre bia odi omofa monhwemu odi omofa valley mu Sabaya obeko another pasture, so. Na sa valley no, e drew sa brena. Valley eye bebia e ho hu. Bebia e sumu wo. Bebia atete wo. Bebia unhu wenim. And intino, David said, e drew mrebia na brabumu. Ofasanum e sun kabi bum. Esun kabi bon. The shadow of death, yes. Sana brofoka. The shadow of death. E wo sun sun. Kose e hono unsro bonibia. Wan kase unsro e hun wo ho. Akumatio ho. Nenso no unsro se boni ebeka no. Adofu. Yenam ntio ayeko yebei yehu ani yehwefo ono ne boye ho ban wonu ne kura yen wonu ne de nia mapahye ya funu mu nanso edrum mre bia ye ko the shadow of death ye ko e bonhwa e ye hu bonhwa e ye wuo emu ya brabom yen tenase ya ngosi awie ya ye awie ya ne san yen tenase ya forever that means yen tenase ya bra in ye awie ya ye betenase ye wie ye beba ye befa ewuo mu ne yetimi enyane abankwa mu se yan fa wuo mu a ye ntumi nyane emma enkwa mu enti se wuo ben ya ye nsuro efisa boni nka yen ewo ye wuo mu boni bi anka yen ewo ye wuo mu ade enti efisa oni ye ne wo ho empu ebra ye firi sasa sisu ye honhoma pia firi aka ye nipadua nko ano oni ye ene wo ho na sem se minyae mo na me mpae mo da adofo se wo ba ye fie a mama ye nsu nipa bebre se edru ebre bia etise ya na ehu aboye afei ne yekobu se akire afei ne yekobo ye ho ban ewu aba ye fie ahomoni asore eninti ne ye yenkobo ye ho ban ne ye nam ye nam ye nam adofu e pesa me kire wo se se wuduru esum wuduru ewu osum kabibon no mu a me nsoro efise urade ne wo ne wo ho David asema o kachire yeni kai sa esun kabi bon ewu eno Bible si etwase nipa wu prako na wu achi no atemu ne ho unyane akwa atemu mu na yebu aten ako Kristo nchen ana yebu aten ako o sei mu ena no pei me pese me kire wo sei ye hwefo no edi yanim no edru mre bia ye fa yade mu ye fa o haw mu ye fa mani mu we go through loss loss of life loss of a loved one but do not be afraid en suru boni bia if he said one more ka se minyao na me mpae wo na sɛ yɛfa saa esum bon kabii no mu a deɛn ɛna onyankopɔn ɛyɛ ma yɛn deɛn ɛna yɛbɔfoɔ no ɛyɛ ma yɛn wɔ se wɔyɛ dɛn kan twii no mame
sɛ mena wo daa hɔ na waba a ɛna wo pɔma ɛna ɛkyekyere me werɛ
ɛberɛ a yɛbɛfa ewuo mu yɛbusua ɛbɛfa atete ɛte saa mu ebra esum bedru yen ya kan kasa musa na ya kan esum adru yen otu oni ba bia ento bible say wonu nyankopon ye hwefo wonu na ba ne ne poma ene di awre chichire ebra yen wo di awre chichire ebra yen ebra esum ewo yen so wo di awre chichire ebra yen ebra atiti abaye mu wo di awre chichire ebra yen ebra ye pa ba ne ni da so nyina asa wo di awre chichire ebra yen ebra ehu atoye so medika kachro se ye mu bibiri wo ba se hu chichire ya ye tumrika kopemwa ye na mesumu a ye kopemwa na mi pesa mi kire wo se emu an free baby ya omu afri onyankopon David se me mama ni so ma kire me po ehini ena me muwa efri beba muwa efri asafo urade odofo se yehoa eye wo hwefo a nya bibia hia wo de a se sunduru wa omuwa efri urade ho eneba hallelujah
amen
he is our deliverer wonu ene yɛ nkyefoɔ wɔno ɛne yɛ mboafoɔ Paul can sembi. Was it a woo ayen faso? A woo ayen faso. I didn't try if he said when him say, sa is sumum oncum, obe pie ewo enimonyam. Bible says, Christo, we know sorry, son or num, so a fire so so abba and come. One year, Tiasia, and a wonga a woo. Now the Fubi Bray, a coma bottle. Now the Fubi Bray, a nimnia, a yes or ye. Now Paul, a dinkransation, and crunchesemi, a maw. Say a bap and fufu moa. Ye who, sir? Ojan her phone or her phone. Yeah. Yakai, Yohane Muma, etidu ebana. Yohane, etch red near Yesu Kafano, huh?
Yeah.
Or so when you would jam her four. Christo knew would jam her four. David, ekano can David, ekan can jam her four pa and was Now, ye kind John chapter 10, verse 1, Ebana, Yesu repeats severally, say, or no any Ujanrefona. Ujanrefona, see a wana, be being here yen, Christo any sa Ujanrefona. Now, and there, me per se, me chimagine see a near maca crabiso. John chapter 10, verse 26 to 29. John 10, 26 to 29.
John 10, 26 to 29. Now, my dear, when you need, if you say, moon free, me in my room. Me in my 18 minute. Now, me so minimum one. Now, would it make you? Na mema won da nkwa na wore enyira na ubiri nhwim won enfi nsem da meja a wode won ma me ne eyekese esine enyo manyina na ubiri ntumi enhwim won meja nsem amen
amen adofu Christo asema okaye efa odwanhwefo de David de kaye no And a Christo, a be any mu echere yen se. Dear David, a kayeno, a ye won wasem, and a David a kay. Was a mini ujan her four. Mini ujan her four pa. You know, what the adjective be ebekan, chichi de mu ebekan. Ujan her four keke, ujan her four pa. Ujan her four pa. Na asema na Yesu kanu wo verse 25 haiba no na enya gidi fo na na wane omo kasa na o kasa kire won a enye nie wo se wo me kasa kire mo na nso mo nyi ni maka kire mo na nso mo nyi ni na nyuma juma mi die anane me ye no e wo meje dini mu no meje na nkasa edi adanse ye Major dear dancer, sir, many would jam her four pan. Nelson Munini, if he said, Moon coming yano, Moon coming yano. Or the Fusa Oka said, You who are new her phone, if he didn't hear one. Not any, sir. Obeka Christo, young coon,
good.
Obeka Christo, young coon, Na sɛ wo bɛka Kristo nyankuo no ho de a ɛne yɛ wɔ se minim minim menwan no na menwan no so tie me ne they hear my voice and I know them menwan tie me ne na minim wɔn na ɔmodi m'akyi ɔdɔfo a wosɔre a wobɔ mpaeɛ yehowa ne mehwɛfo na biribia nhia no ɔnua Utie Christo ne. Udina chi. Na woni mo. Ena no pain sema ye kain. Da krubi ba. Yen kwansu bitra ewasa si so. Nye ha eni ye tanabia. na se unkwa esutwa ubeti ni no ubeti sanom ohwefo ne ne na wotimi edi nechi so ubetimi ate ebra wo kra unkwa na etie na nya waso wo edli ie na odi tia ene se obesha ase edi nechi sabre o si minyan etie me na wo di machi they follow me. Udi Kristo echi. Ana se eye wano keke. Ma twe wadwene si so se ye nkwan ya ewo mu etia.
Yeah.
Na se ye nam esum no mu nkra woni ye ne wo ho. Obe ye pie efre esum no mu. Na Kristo asema wo kan se minwan tie me ne na menin won. Na wo mu di machi. Ena no pay. Minim se utie Kristo ne. Minim se Kristo ni mo. Minim se udi Kristo echi ewo abrabom. Sentisa mi pese me kire wo se. Oguahwefo pa no ye kan ho asem no. Woni Kristo. Eni ti so bebre ho ase na wotie ne ne a. So bebre ho ase na wodi na chi a. Obehu ye. No bebeo, no benante. As someone was, I can't be him. They say, I give them eternal life that they shall never perish. I give them eternal life that they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. Say, or the force a Christo, any. Ohefoa se Kristo ni ohefoa ubetie ne ne na se utie Kristo ne na udi na chi ewa koma pamu na se ohum yi a odofo onyame asem se dan kwan wode be ma I will give them eternal life and intino sabra ye wo mu die eye bra etia ma yen na nia ewo ye nim no ene ye dan kwan enkwa etuo enchada enkwa yadie nim enkwa ehawo nim enkwa ewuo nim biem enkwa enigye ahyemuma enkwa ye ni Kristo ebetena daa o se memma won daa nkwa na obi biara enyira obi biara enyira odofo sa wo yira sabre ya wa yira for good
good
baso wo hwehwe Kristo akira kwan sabre ya odofo wo nyira da wonu ne nim kwan he knows the way wonu ne nim kwan no wonu no wo wu no wa sorry no wo di asaman so nkonim wonu no wo wu no wa sorry no wo ko agya ne nsani fa so when him crying on, he knows the way. So when you go through the valley, he will see you through. Or therefore, and I no pay. Minim ni wa shere no e wa brabo mo. Minim ya wa wufa mo e wa brabo mo. But wo a wo daso ti asi e huwa sem na meka. Wo a wo daso ti asi e huwa sem na meka. Fifia ogwanhwefo pa no. Fifia ogwanhwefo pa no. Ife se wonu di wonim ni nwan. Na wonyiyi mu. Wosi obi pie ni wa obetimi ayi wa firi ni nsam. Se wo Kristo Yesu mu a wonsuro baye. Wonsuro ahonhom bone. Wonsuro bibibiara ife se se wo ni nsam nko ade a obi antimi nyi wo firi ni nsam. Adofo ehu aboyen. Yeah, di a tipim pim yin an se ya ji a mo free Christ. Aye a no any a kase or ye hefo. Na se ufri wan kum en yinemu. Ufri wun hum yinemu. Ede wum ma Christo. Na wut yen en nea. Bibi beer any wa biti mi aji wa free Christ. Paul kind. Was it dear ni biti mi ati timi ni Christo dum. Eh, yadi ana, eh, hawa na, amani ana, ewu ana bibia ne ho wo se krante ana dien oni kristo dono bibia ne ho betimi atete oni kristo dom minu ya dien atete oni kristo dom ya enti won tenene dien atete oni kristo dom a ya enti okasa won tie ande enti na woni na chi Nana shedi ya wo sheye no woni ye chire odofu ye braya ye womui eye mritia na sa ope dan kwa ogwanhwefo no ne betimi di amawo ogwanhwefo no ne betimi edi amawo na wo kasa chire wonga onye nie wo simudi ya mekasa amunyi ni munyi asema mekani enni adentra efisa monka menwae ho so adofo se unka kristo nwae no ho a onye ni ma ene se obeba beka in se adwanku no ho a obaji ne de obedi ne chi obetie ne ne na wa ma odankwa dankwa ewo kristo yesu mu dankwa eni bibiere mu eka kristo yesu Enti sa ope down kwa Hishe Kristo Yesu Hallelujah
Amen
Je aradi Yesu Kristo di Na Bible se obeje wone ufie Fonyi na mkwa Odofo enano pe Masembi sa eni Enti no ote nene Okasa ote Na wasi wadini po And now we see what bini pise. Ube dinechi. Because Christu nwa ene die, e dinechi. Enfa hon e haw, enfa hon yade, enfa hon amane, enfa hon e wo, ni nwa e dinechi. Hwanyechi na udie. Hwanyechi e na udie. Debi ya misha adofu mkunay. Samo ma ye ni ni pechi ne mom ye ni kristo echi mom ma ye ni ni pechi ye ni kristo echi ifi so onu kwa ne wo nkwa wonu ne wa sundia wade maye sanwia si ewo mu ni bibia de maye de ye hwehwe sika ahunya edian na ni nyina mu no sai na wode bekọ Yekusin yadofua yeton kawa yeton handkerchief yeton tema yatiti niedi nkawo yegu adaka yim menia me pesa me kira wo se san kawa eni se sika edi gu adaka mu won fa nko ba bia entuma yedi gu adaka mu si edi si wo no won fa nko ba bia ya wode ko eye wokra wokra ni be pie wonya nkopon wanim obofuo nenim ohwefuo nenim dakro ese upie nenim akonta bain na ukubu edi achira wase minwa ne de me ma won dankwa everlasting life An unending life. This life goes on forever. Sa enkwa Kristo de mano. Etwaso. Na sa unkwen e shasye friha. Dankwa e shasye friha. Wungu ansane wanya dankwa. Ebra wuti asi ene yese wunya dankwa. It's a spiritual life. Spiritual life, divine life. Sabreya e wahi. Sa wudi wukra eni unhuhu. Eni unipe vya sume radia. Wuhuwa me vya se. Though you are walking but you are dead to sin. You are dead to this natural world. Nothing in this world interests you. Sana Solomon kai. Di unya di ubedi. Di ubefra. die be keep wa manen sombo ma if he say bra ye bre nyina ye huno ni pa be bre di onwe si o ehwe wi asia japade ye nya emfa ye nko ba bia na wa yira won kra onyame asem se se kristo ni ohwefo a o ma wo dankwa everlasting life. Hallelujah.
Amen.
Everlasting life. And kwa eni evie ye. Yankai Yohane etinum chichemu epianai. John 5. John 5 verse 40. Going to John 5.
Namote se moba moba me inchen na munya enkwa. Namote se moba me inchen na munya enkwa. John 5:40.
It says that, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life and will raise him up at the last day.
Elijah
and Musa. And here. 40.
Version
will be different. No,
and Yakura.
Version in here.
And English, and I say, and ye will come to me, and ye might have life.
John 5.
John 5.
Yeah.
Yeah.
No, no. John 6, 40.
Okay.
John 6, 40. John 6, 40. Go read it. John 6, 40. Instead of...
5. 40.
Yeah.
Okay.
Uh-huh.
John 6. 40.
Yeah.
Na ye ne meja no apedie. Se ubiara uhu obano na oji nudie no. Inya dankwa.
Yes.
Na menyane no eda a idie chile no. Amen.
Amen. We ni a jana osuma ujanwe fono apedie.
Apedie.
Se obia oji obani dino. Obemani dien.
Dankwa.
Nandia catch at all subim, sir. Was in a minyanano. Every a woofum a da, if you are to honor. Danqua. Danqua will Christomo. Minim. Minim the ope. Obi called Christian chain. And now pursue whom quire obefaso obeya
danqua.
Na Christo kachira ni se itwa se a wo foforo regeneration I was say a wo foforo wodi adwen foforo ye sachira wo di wodi a kire nyina no wogye ye kire die na wo be di Christo chichi niema wutie nyina wo be gye tie na wo tie Christo ne Ogan refo edi kai na ni nwan di na
chechi
enam se nwan ni nim no no mutie ni nti obi anyira ogan enti ogan refo foforo bia nenso ene kristofo ayi onyame asem se enam se yasum ye hene nti paul o kansem yasum ye hene enti ye nam eni ye ti ensam And intini yen tick Christo nene. Yasum ye hene. Ye tien sam. Ye din near ni perchi. Ye din near merchi. Nelso say a die any. Ye di adrin for 4 years such la yen one. A ho en awo for frono pepa. A ho en ye beat me at ten ene. A ho en ye beat me at dinachi. A ho any binya dankwa ewo no Christo Yesu. Everlasting life is a life to the full. We live life to the full. Hallelujah.
Amen.
Life in abundance. Life in full. See, Benyan Kwani and Yanom Rosso. San would join her for ye, Ekachere. Kwani would join her for. The Obabi Kum. No, we are. Now say. And I said, the Oman Kwa, no man of Rosso. And I no pay. Masema me di jawoni Kristo ni ebian hefo pa emfa ho te bia ye wo mu emfa ho si e benanti sumu ajuntu fo ni se seminem sumu a Yehowa eneme han minem sumu a Yehowa oneme han minim ba bia wo nam se se minim ba bia wo kra nam se se minim ba bia wo nkwa nam se se na se Utiye ne nea obe nante wo han mu obe yi wo firi sum kabe mu na won suro bone bia if he said o won kwa ema o wo dan kwa ema adofu dan kwa e ya chede ya Kristo e de maye dan kwa e ya chede eternal life is God's gift to his people To his sheep. I've told people severally that life that we are in here today is a borrowed life. Yet they are family. And kwa ye womu se ze ni dia ye dia family. Na dan kwa e ya chedi a ye nyin free en semuda. Dia he na ope. Dia he na ope. Sa ope dan kwa dia any Christo. Fasau bien refoui, se wa diye nina.
Amen.
Fasau bien refoui, ni tiye nene, ni dinachi. Na obihun, na watou. Onyami shira wa nopei, onyami nkaunu. Onyami emana domo nosoma. Na wotimi adani wani, edi achire, ubyan refono. Na waso wensa, eyi wafiri, isun kabini mo. Onyame mwa ye nyina. Onyame nchichiri ye wire, ye niya, ye nam isum, ya ye, ye tete, ni ye hahai. Onyame maya wire chichiri, onyame maya nkuranche. Asama midi jawa nopayi ni, uhefo ene huay. Ma uhefo nye Kristo, wanu nubiti wenim, wadi wako da enkwa. Onyame shirao.
Amen.
Ye mumpaye. Odofo ebi amene wokasei wonim Kristo ameka no hoasa. Okachile Nicodemus etwase owuni pafoforo. Inim so wa awu foforo. I don't know whether you've been regenerated or been born again. This morning I want to ask you to accept Christ as your personal Savior and Lord. If you don't have Christ, if you have him, but you are not committed to him, I want you to turn back to him and call upon the shepherd. When you ask him, frame in a major also. A Christophobia bray in him say, a bride, ya papa, a bride, ya jane, chidia conanam, ya baby, ya, and ya friend. No, I didn't answer. Debbie, Sabri, and I saw Fred Rade. And Sanana Bonino. Ewurade mehyira wo ma yi abrabɔ mu asɛm a wode ama wo ni mebɔ mpayɛ sɛ Ewurade wobɛma wo ma afa wo sɛ wɔ nhwɛfo w'ani aku ma ho na wadɔ yɛn na waka yɛn abɔ mu na wɔsɛfo ntimi anyɛ wo biribiara mfiri wo nsɛm na wasiesie da nkwa de ama yɛn ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛni da soɔ ɛwɔ wo Kristo Yesu mu da koro bi sɛ yɛberɛ nyinaa totwa a w'anim ne yɛbɛba obi a woni saa de ndasoɔ yi mesrɛ wo sɛ wobɛma no ndasoɔ ki n'adwene si saa nokorɛ yi so ne ma wo ma ɛhu sɛ woyɛ ɔdɔ woyɛ odwanhwɛfoɔ pa na wodɔ yɛn pɛ sɛ woboaeɛ no ɛwɔ wo buo mu na woama yɛn nkwa ɛni awieyɛ Awurade obi a wosu ɛberɛ a ɛte sɛ yi megyaa ne hyɛ wo nsa bio mu ma awerɛkyekyerɛ ɛntɔ wo ma so na yɛhu sɛ woyɛ nyame a wobɛn yɛn ɛkyɛn yɛ mpo yɛntom a ɛfira yɛn ma w'animonyam ɛnna adi wɔ yɛabrabɔ so ɛwɔ Yesu Kristo din amen
amen sɔfo onyame ɛnhyira wo bebree
amen
ɛfiri sɛ sɛne ɛkyɛ biara yɛbɛnam owuo sonsom abɔɔ mu
exactly
ɛfiri sɛ mmerɛ a ɛna me wife or that hospital 2 weeks ago but before apostle bekono me ka kyerɛ sɛ ɔse ɔfrɛ me na ɔse ai owuo aba abɛsra me ɛne nti yɛkɔ ayi mob tonight wɔ akra no a titiri kwalebu hɔ no ɔmo timi to no mu a na ɔmo a ɔmo ɛbɛkɔ soro no na ɔmo soo no alifti na ɔmo timi kɔ a ɔmo kɔduru baabi a na heavens ne na asiizi nti wane ngye wɔ ha wane ngye wɔ ha na ɔmo ato nwom wotu praises a na ɛsoro abie na ɔmo kɔ nti ɔmo kɔkyerɛ no nneɛma bebree ɛna ɔsan baa ɛna mese mɔɔturo na onyame ɛka no nti meka ne nyinaa kyerɛ apɔstle fi 2 weeks koraa sa na apɔstle ɛsan bɛfiri nti no a lot of revelations ɛna wɔda ne di ɛde kyerɛ me nti akyerɛ yi ɔsan baa yi a san de machine bɛsisie ne so no ɛna mesɛ awurade wakɔkyerɛ w'abaa wa bi a wode no ɛkɔ nti ɔsan baa life bio aw me yi machines ne nneɛma firi ne so ɛkyerɛ yɛ ansa wɔsan ɛfiri mu nti deɛ onyame pɛ ɛna wayɛ nti yɛde aseda ma onyankopɔn ɛwɔ nawerɛ nkyekyeɛ nsɛm a nanopɛ yi wɔde ama yɛn ɛsɛ sɛ yɛnam owuo sunsum abɔɔ mu mpo a wɔne yɛn ɛna ɛwɔ hɔ na naba a ɛne ne poma ɛbɛgu so akyekye yɛn werɛ Pastor, I don't want to say, you'll be right.